Luka 13.
Antu ena amene anali pomwepo adadza kwa Yesu, nayamba kumsimbira za Agalileya amene Pilato adalamula kuti aphedwe. Pamene iwo ankapereka nsembe zawo kwa Mulungu, tsono Yesu adawafunsa kuti,
kodi mukuyesa kuti Agalileyawo anali wochimwa koposa Agalileya ena onse, popeza kuti adaphedwa motere? Iyayi. Koma mukapanda kutembenuka mtima, inunso mudzangoonongedwa ngati yowaja. Nanga anthu aja 18 amene nyumba yosanja idagwera ku Siloamu nkuwapha. Kodi mukese kuti iwowo anali ophwanya malamulo koposa anthu ena onse okhala mu Yerusalemu? Iyayi. Koma mukapanda kutembenuka mtima, inunso mudzaonongedwa ngati yowaja.
Yesu adawaphera fanizo adati,
munthu wina anali ndi mkuyu obzalidwa munda wake wamphesa. Ada akafunamo zipatso koma osazipeza. Tsono adauza osamala mundawo kuti, papita zaka zitatu tsopano ndi kufuna zipatso mu mkuyu uwu koma osazipeza. Udule tsono, ukugukitsiranji nthaka? Koma iye adati, Ambuye, bawu ulekani chaka chino chokha, ndi ukumbira patsinde nkuthira manyowa. Ukadzabala zipatso chaka chamawa, zidzakhala bwino, koma ukakapanda kubala, apo mudzaudule.
Tsiku lina la sabata, Yesu ankaphunzitsa mnyumba ya mapemphero, mmene mumunali mayi wina amene anali ndi mzimu woyipa umene udamudwalitsa zaka 18. Anali ndi msana wokhota, mwakuti sankatha konse kuweramuka. Pamene Yesu adamuona, adamuyitana namuuza kuti,
mayinu, mwamasuka kumatenda anu.
Adamsanjika manja ndipo pompo maiyo adaongoka, nayamba kutamanda Mulungu. Koma mkulu wa nyumba ya mapemphero ija adakwiya, poona kuti Yesu wachiritsa munthu pa tsiku la sabata. Tsono mkuluyo adauza anthu onse kuti,
pali masiku asanu ndi limodzi antchito, muzibwera masiku amenewa kudzachiritsidwa, osati pa tsiku la sabata ayi.
Koma Ambuye adati,
anthu achipha maso inu, kodi suja nonsenu mumamasula ng'ombe zanu kapena abulu anu pa tsiku la sabata kukawamwetsa madzi? Nanga mayiyu amene ali mwana wa Abrahamu, ndipo Satana adamumanga zaka 18. Kodi sikunayenera kuti amasulidwe ku msinga imeneyi pa tsiku la sabata?
Yesu atanena zimenezi, adani ake onse adachita manyazi. Koma anthu ena onse adakondwera chifukwa cha ntchito zodabwitsa zimene iye ankachita. Yesu adati,
kodi ufumu wa Mulungu uli ngati chiyani, ndipo ndingawuyerekeze ndi chiyani? Uli ngati njere ya mbewu ya mpiru imene munthu adakaifesa munda mwake. Idamera nisanduka mtengo, mbalame za mulengalenga nkumabwera kudzamangazisa pa nthambi zake.
Yesu adatinso,
ndingayerekezenso ndi chiyani ufumu wa Mulungu? Ulinso ngati chofumitsira buledi, chimene mayi wina adachisanganiza ndi ufa wokwanira miyezo itatu, mpaka mtanda wonse udafufuma.
Pa ulendo wake opita ku Yerusalemu, Yesu ankayendera mizinda ndi midzi akuphunzitsa. Munthu wina adamufunsa kuti,
Ambuye, kodi adzapulumuka ndi anthu owerengeka okha?
Yesu adayankha kuti,
yesetsani kuloya pa khomo lophaphatiza, pakuti kunena zoona anthu ambiri adzafuna kulowa koma adzalephera. Mwini nyumba adzanyamuka nkutseka pa khomo. Pamenepo okhala panjanu mudzayamba kugogoda nkumanena kuti, Ambuye, titsekulireni. Koma iye adzakuyankhani kuti, sindikudziwa kumene mukuchokera. Apo inuyo mudzayamba kunena kuti, pajatuti nkadya ndi kumwa nanu pamodzi, ndipo inuyo munkaphunzitsa misewu ya mizinda mwathu. Koma iye adzakuwuzani kuti, pepani, sindikudziwa kumene muchokera. Chokani apa nonsenu, anthu ochita zoyipa. Apo mudzayamba kulira ndi kukukuta mano pamene mudzaona Abrahamu ndi Isake ndi Yakobo ndi aneneri wonse mu ufumu wa Mulungu, inuyo mukuponyerera kunja. Anthu adzachokera kuvuma ndi kuzambwe, kumpoto ndi kumwera, nadzakhala podyera mu ufumu wa Mulungu. Pamenepo amene ali otsirizira adzakhala oyambirira, ndipo amene ali oyambirira adzakhala otsirizira.
Nthawi yomweyo Afarisi ena adadzauza Yesu kuti,
muchokeko kuno chifukwa Herode akufuna kukuphani.
Yesu adati,
pitani kayiwuzeni nkhandweyo kuti ndikutulutsa mizimu yoyipa ndiponso ndikuchiritsa anthu lero ndi mawa, ndipo mkucha mpamene ndiyitsirize ntchito yanga. Komabe ndiyenera kupitilira ndi ulendo wanga lero ndi mawa ndi mkucha, pakuti mneneri sangafere kwina koma ku Yerusalemu. Iwe Yerusalemu, Yerusalemu, umapha aneneri nkuwaponya miyala anthu amene Mulungu amakutumizira. Nkangati ndakhala ndikufuna kusonkhanitsa anthu ako monga momwe nkhuku imasonkhanitsira anapi ake pansi pa mapiko ake, iwo nkumakana. Ndithu nyumba yanu yayikuluyi idzasanduka bwinja, ndipo ndikunenetsa kuti simudzandiona nsokonse mpaka mudzati, ngodala amene ali kudza mʼdzina la Ambuye.